okwagala kulinzisa kulinzisa yegwa dambuzo bulamu bwange labu yobuumi bwa kita ne bwompita mukwana kantina she call me sugar tayagala ba gentleman ayagala ba rastaman abakuwa mali jwana bamulete ono yakakanya omutima gwange bamulete mama w'abaana bange bamulete ono yenanyini mutima gwange olwaleero ekibadde kibonyabonya omutima gwange nekitulugunya obwongo bwange kati no nefunidde yambika nangeka omwana oyo aneyisizanga omuwele andabiriranga kabila ke kyemba muteeka mu mwoyo gwange tayagala bamubusabusa mulamuimuwa buli kyayagala bamulete ono yakakanya omutima gwange Filika, no, 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 se bien, mi tamo cuatro con.